Nyuma se mwene data, nk'ubu Uwiteka akubwiye ati ndashaka kugira ngo usige abawe, usige ibyawe, usige igihugu cyawe, hanyuma ukajya mu gihugu icyo nkoherejemo ugasiga abawe, wakwemera? Ubwo se mugenzi wanjye, bibaye bityo wabigira ute? Wakumvira Uwiteka nk'uko umugaragu w'Imana Aburahamu yabikoze? Mugenzi wanjye, gukurikira Uwiteka ntabwo byoroshye, ariko ntigeze nadusezeranya yuko bizoroha. Ariko Uwiteka Imana yacu adusezeranya tubwira yuko azabana natwe kugeza ku mpero y'isi. Ngaho duhindure tujye ku gishushanyo cya 14. Aburahamu, Sara na Loti babaga i Kanani. Batari bamara igihe kinini Kanani, bari bamaze kuba abatunzi kandi ari abakire cyane. Abashumba ba Aburahamu n'abamubyara we Loti batangira kurwana no kugira imparana bitewe n'urwuri. Nyuma yaho Aburahamu abwira mubyara we Loti ati si byiza kugira ngo abashumba bacu bajye batongana buri munsi. Ati toranya uruhande urwo ari rwo rwose rw'ubutaka twahawe ari rwo utwara. Uruhande urwo ari rwo rwose urw'utoranya njyewe ndatwara urusigara. Ati muri ubu buryo tuzabana neza nk'abavandimwe kandi inyamaswa zacu zizabona icyo zirya. Nuko Aburahamu na Loti bahagarara hejuru y'umusozi batangira kurora ubutaka bw'Imana yari yabahaye bwose. Hari ubwatsi bwiza bw'ivubwe mu kibaya cya Yorudani. Aho rero niho Loti yatoranije. Nuko Loti ajya aho ngaho n'umuryango we n'amatungo ye n'abagaragu be bose mu murwa witwa Sodoma. Abantu bo muri uwo murwa witwa Sodoma banze kubaha Uwiteka, bakora iby'imitima yabo ishaka.